Krishna, Krishna, Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, 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 Krish Oh. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Thank you. Thank you.